Napotea mtamu mivu nkitafta nyumba mapenzi. What I believe, mshamba ndo anapotezwa kishenzi. Umeni change mindset, now I try again.
J-drama on the beat.
Ah, baby, mwazako kwa kunisha zama zama. Ah, baby, milele na weni tasimama mama. Ah, my lady, nikiwa na wena si unyama nyama. Sina jambo nimesha dead. Mazima kwa kunisha kwa mkwama hey. Iwe duniani ahela sawa. Popote mimi nitakupenda maya. Wanitezo vyo vyo teza. Uwepo wakumie kwangu dawa. Kama kufoli nimefoli la. Sina mefoli nimefoli na. Baby sijali na sishindwi ma. Miadharani na kuchumu ma. Kama kufoli nimefoli la. Niwa na shibe mama nwe nanja. Bizipe ziba watu tishina. Miadharani taku. Cause I'm falling.
Mumivu nkitafta nyumba mapenzi. What I believe, mshamba ndo anapotezwa kishenzi. Umeni change mindset, now I try again. Hata ukitaja bei, sina time ya kubagain. Najiona mungu wa mapenzi, bele yako malaika. Mlango wako na defend, timu isije kuaibika. Kipi nifanye pengine kuangaza kilomita. Au nipite kila mtani kitangaza kwenye speaker. Nirudi nyuma ndo hapana, mlango natokea. Sema hisa shingapi, kampuni nweke share. Nachongoje waseme, but me I don't care. Analala popo mchana sembuse hawa wambea.
Kama kufoli nimefoli love. Sena mefoli nimefoli na. Baby sijali na sishindwi ma. Miadharani na kuchumu.